Pesa pare please, anyona ni chosha, fuleni kila kona. My baby, I swear, nikikuona stress ya unondoka. Na esalam is crazy, urugu kila siku. Lakini kwa kunuru wanapata mani, wanamaka bilete. Wengio jwa lango, katika da ee, sala uyoti. I love you baby. Wengio jwa lango, wewe ndio jua langu. Katika da ee, I love you, baby, when you're your lango. When you with watch you won't get,
we don't care.
Oh, and no one who am Masha,
I'll be there.
Kutoka masaki hadi tandare,
wanajua.
Hadi mwisho dunia, baby, sitochagua. When you're your lango, katika da ee, sala uyoti. I love you baby.
Wengi ojwa langu,
wewe ndio jua langu. Let you go sumo tewi. Never let you go sumo tewi.
Bomboko.